Ay, yo wanna mshonizi. Ay, wanna ma.
Asihlale phansi. Asixolelane. Asixoxele indaba. Asihlale phansi. Asixolelane. Asixoxele indaba.
I saw you, I saw you.